Upoko 22. E oku tuakana, e oku mātua, whakorongo ki tēnei kōrero āku ki a koutou. Ā, ka rongo rātou ko te reo hiperu tānei kōrero ai ki a rātou, kātahi ka mutu rawa te kīkī. Ā, ka mea ia. He hūrai ahau i whānau ki tarahu o kirikia, i whakatupurea i roto i tēnei pā ki ngā waiwai o kamariere. I āta whakaakona ki te tino tikanga o te ture o ngā mātua, i uauā noa hau mo te atua, i pēnā me koutou katoa i nāianei. Ā, whakatoi ānei ahau ngā tāngata o tēnei tikanga, tāi ana ki te mate. Here ānei e ahau ngā tāne me ngā wāhine, ā, tuku ana ki ngā whare herehere. Mā te tohunga, nui tēnei kōrero āku e whakatika. Mā te huihui hoki o ngā kaumātua katoa. I riro mai hoki i ahau a rātou pukapuka ki ngā taina. Ā, haere ana ahau ki Ramahiku, kia herea. Kia ārehina mai hoki te hunga o reira ki Hiruhārama, kia whakamamaitia. Ka kōrero a pāora mō tōna huringa ki te whakapono. Nā, i ahau e haere ana e whakatata ana ki Ramahiku i te pautū mārotanga, ka whiti whakarere mai ki ahau he mārama nui nō te rangi. Ā, hinga ana ahau ki te whenua, ka rangona he reo e mea ana ki ahau. E haora, e haora, he aha tāu e whakatoi nei i ahau. Nā, ka whakahukia e ahau, ko wai koe e te ariki. Ka mea ia ki ahau, ko ihu ahau o Nahareta, e whakatoi nei e koe. E ki te anō ōku hoa i te mārama, o tirā, ki hai rongo i te reo ōna i kōrero ki ahau. Ka mea ahau, mea ha ahau e te ariki. Ka mea te ariki ki ahau. Whakatika, haere ki Ramahiku. Ā, ka kōrero tia ki a koe i reira ngā mea katoa kua whakaritea kia mainga e koe. He oi, i te mea kāhore a hau i kite, nā te kororea hoki o taua mārama, ka ārahina a ringa tia a hau e ōku hoa haere, ka tai ki Ramahiku. Nā, ko tētahi tangata, ko Anania he tangata karakia, i rite tonu nei ki tā te ture āna mahi. Ā, e kōrero tia paitia ana e ngā hūrai katoa e noho ana i reira. Haere mai ana ia ki ahau. Ā, tū ana i tōku taha, ka mea mai ki ahau. E tōku teina, e haora, titiro ake. Ā, i taua haora anō ka titiro ahau ki aia. I mea anō ia. Nā te atua o tātou mātua koe i whiriwhiri. Kia mātou ki tāna e pai ai, kia kite iā te tika. Kia rongo hoki i te reo o tōna māngai. Nō te mea ko koe hei kai whakātu māna ki ngā tāngata katoa. Mō ngā mea i kite ai, i rongo ai koe. Nā, hiaha tāu e whakaroa nei. Whakatika, kia iriiri a koe. Kia horoia ouhara, me te karanga anō ki te ingoa o te ariki. Te karangatanga a pāora kia kaufau ki ngā tauiwi. Ā, no tōku hokinga mai ki Hiruhārama, i ahau e inoi ana i roto i te temepara, ka puta te ngākau mata ki te ki ahau. Ā, ka kite ahau i āia e mea ana mai ki ahau. E āhua, kia hohoro te haere atu i Hiruhārama, e kore hoki rātou e tango i tāu kōrero mōku. Nā, ko tāku meatanga, e te ariki, e mātau ana rātou, he kai herehere ahau. He kai whiu i roto i ngā whare karakia, i te hunga i whakapono ki a koe. Ā, i te whakahekinga o ngā toto o tōu kai whakātu o tepene, i reira a hau e tū ana, e whakai ana, e tiaki ano hoki i ngā kākahu o ona kai whakamate. Nā, ko tāna meatanga ki a hau. Haere, ka unga hoki koe e a hau ki tawhiti ki ngā tauiwi. Ā, whakorongo ana rātou ki āia tāia noatia tēnei kupu, nā ka hāmama rātou, ka mea. Whakamate atu te koro kēnei runga i te whenua, e kore hoki e pai kia ora ia. He oi, i a rātou e karanga ana, e rukeruke ana i o rātou kākahu, e ākiri ana i te puehu ki te rangi. Ka whakahau te rangatira kia kawia ia ki te pā, ka mea kia whiua, kia uia. Kia mātou aia ki te mea i pīnei ai rātou te karanga ki aia. Ā, ka oti ia te here e rātou ki ngā here, ka mea a paora ki te kine tūri o e tūana i reira. He mea tika rānei kia whiua e koutou te tangata, he tangata nō Roma, i te mea ka ahure anō i mau noa tōna he. Ā, no te rongonga o te kine tūri o, ka haere, ka kōrero ki te rangatira mano, ka mea. He aha tāu e mea ai, nō Roma hoki te tangata nei. Nā, ka haere mai te rangatira mano, ka mea ki aia. Kōrero mai ki ahau, nō Roma koe, ka mea ia, ai. Nā, ka whako hoki te rangatira mano. Nā te moni nui whiwhi ai ahau ki tēnei taonga, hei tangata whinua nō Roma. Ka mea a paura, kua hau i whānau tonu nō Roma. Nā, whakareere a tonu tia i hoia e te hunga e mea ana ki te ui ki aia. I mataku hoki te rangatira mano, tōna rongonga nō Roma ia, mōna hoki i here i aia. Ko paura kai mua o te rūnanga. Nā, i te aonga ake, ka mea ia kia mātou ki te tikanga, ki te mea i whakawākia ai ia e ngā hūrae. Ka wewete i ōna here, ka whakahau kia haere mai ngā tohunga nui, me tō rātou rūnanga katoa. Ā, ārehina iho ana a paura, whakatūri ana ki tō rātou aroaro.